Manotti Manotti 001. I wanna make you feel up. Wala hutatoa chozi kupeleke homeland. Kanywa pombe ya mnazi. Haina, haina, haina haja we uende. Why now, why now? Kinachofanya we uende. Please tumalize ili zogo. Inanumiza langu gongo. Sio maneno na kupa mchongo. Neno shoga kuni ya uongo. Takupenda leo paka tomorrow. Swape maskio lete mgogoro. Kwanye mtandao toka ushero. Kwa picha video vitu vya shobo.
Baby don't leave me. Baby don't leave me. Why you leave me? Baby don't leave me. Baby don't leave me. Baby don't leave me. Why you leave me? Baby don't leave me.
Please ebu wacho tata. Mwenzako natatizika. Pressure zimekupanda. Mwenzako nimepandisha. My baby, my baby. Sitotaka nikulize. Nyeleze, nyeleze. Chochote nitimize. My baby, my baby. Sitotaka nikulize. Nyeleze, nyeleze. Chochote nitimize. Please tumalize ili zogo. Inanumiza langu bongo. Sio maneno na kupa mchongo. Neno shoga kuni ya uongo. Takupenda leo paka tomorrow. Swape maskio lete mgogoro. Toka ushero. Kwa picha video vitu vya shobo.
Baby don't leave me. Baby don't leave me.